taas beddelkeeda kulankii ugu horeeyay ee taxana ah oo looga hadlayay amniga doorashada ee la qorsheeyay ka hor doorashada dhacaysa bisha November ee sanadkan waxa ay sheegayaan in codbixiyaasha Mareykanka ay ku kalsoonaadaan in marka ay galaan doorashada codadkooda si sax ah loo tirin doono. Bilaha soo socda oo dhan waxaad maqli doontaan waxyaabo badan oo kala duwan oo ka imaanaya ila kala duwan. Waxa ugu muhiimsan waa in calaamadaha lagu garto qeylada xaqiiqooyinka ka soo baxa sheekooyinka ayay tiri Ian Easterly oo ah agaasimaha amniga internetka ee Mareykanka iyo hay-adda ammaanka kaabayaasha dhaqaalaha ee loo soo gaabiyo CISA oo u xilsaaran amniga doorashada. Hannaanka doorashadeedna, kaabayaasha doorashadu weligood ma ahayn kuwa ammaana. Bulshada danaynaysa doorashaduna weligeed ma aanay sii xoogaysan. Easterly ayaa sidaasi tiri iyada oo warfidiyeenka la hadlaysay maalintii Talaadada. Waa sababta aan ugu kalsoonahay bay tiri hufnaanta doorashadeenna waana sababta ay dadka Mareykanku u baahan yihiin. Sidoo kale dadaalka Easterly ee lagu xaqiijinayo codbixiyaasha ayaa imaanaya muddo bil ah kadib markii sirdoonka Mareykanka ay soo saareen digniin u gaara in cadowga Mareykanka oo ay ugu horeeyaan Ruushka, Iiraan iyo Shiinaha ay doonayaan in ay farageliyaan doorashada dhacaysa bisha November ee sanadkan. Laakiin dadaaladaasi lagu muujiyay digniinta bulshada, sirdoonku waxaa hormuud u ah howlgallada saameynta leh amaba ololayaal warwareejin ah oo loogu talagalay in lagu beero shaki ku saabsan hannaanka doorashada Mareykanka iyo in lagu caawiyo amaba lagu carqaladeeyo murashaxiinta qaarkood. Taas beddelkeeda, dadaalada ay cadowga Mareykanku ku doonayaan in ay ku weeraraan amaba ku jabsadaan hababka loo adeegsado fulinta doorashada iyo codadka la tiriyay ayaa ilaa iyo hadda aan waxba ka jirin. Ma aanan arag wax ujeedo ah oo lagu farageliyo hannaanka doorashada. Kay Colney oo ah taliye sare oo ka tirsan CISA ayaa u sheegtay saxafiyiinta. CISA waxa ay sheegtay in dadaalada kale ee lagu ilaalinayo doorashada madaxtinimo ee soo socota ay ka mid yihiin tijaabooyin kala duwan oo lagu sugayo amniga doorashada, hubinta saxda ah ee mashiinada codbixinta, iyo xoojinta tallaabooyinka amniga si loo ilaaliyo shabakadaha kombiyuutarada ee doorashada la xiriira. Waxay sidoo kale ku nuuxnuuxsadeen in nidaamka diiwaangelinta codadka uusan ku xirnayn internetka iyo in 97% codbixiyaasha Mareykanka ay codkooda dhiiban doonaan meelaha leh waraaqaha dib u celinta ee cod dhiibashada. Midkoodna si kastaba ha ahaatee kama joojin doono dalal ay ka mid yihiin Ruushka, Iiraan iyo Shiinaha inay isku dayaan in ay ku qanciyaan codbixiyaasha inay wax qaldan yihiin. Dambiilayaasha internetka ayaa laga yaabaa inay xitaa helaan hab ay si ku meel gaar ah u joojiyaan waxay saraakiishu ku tilmaameen nidaamyada doorashada ku xiga oo ay ku jiraan mareegaha gobolka iyo hay-adaha maxalliga ah ee diiwaangeliya oo tiriya codadka. Waxaan gabi ahaanba filan karnaa in cadowgeena shisheeye ay sii ahaan doonaan khatar joogto ah oo isku dayaya in ay wiiqaan kalsoonida Mareykanku uu ku qabo dimuqraadiyadda iyo hay-adaha iyo in ay abuuraan khilaaf xisbi, ayay tiri. Dhammaanteen ayay ku xiran tahay in aanan u ogolaan cadowgeena shisheeye inay guuleystaan. Easterly iyo Colney waxay sheegeen in sida ugu wanaagsan ee looga fogaan karo argagaxa aan loo baahnayn waa in codbixiyaasha Mareykanka ay ku tiirsanaadaan saraakiisha doorashada gobolka iyo kuwa maxalliga ah si ay u helaan macluumaadka ay u baahan yihiin. Laakiin haddii dadka Mareykanku ay ku tiirsan yihiin erayada afka oo ku kooban ee warbaahinta bulshada, waxay keeni kartaa dhibaato.